This is the African Music Mix on the Voice of America.
From Toronto, shake it, yeah, no, nothing like it. This jam that you're feeling, you know, be been so. But the one shall I go change you think so. Hey, hey, I've been every change you want. Change is always constant. Oh, yeah, change your style and change your pattern. See, if I may make a little bit, yeah, something wants to happen, oh, and it's something I cannot tell you. You never know anyone touch them, one do them, one follow them. They'll be sporting, they'll be giving other people what they want to. As I know, you know, say this is the life show for sure. You know, be any, many, many more. From Kano or from Toronto, shake it, yeah. Nothing like it, this jam that you're feeling, you know, be feeling so. Cause not the one can ever change it, it's
Africa Music Mix, the best music. Thank you.
sibashintshe la ma flow asidlale nabo go slow sibashiye bekhala izinja zihlubuthu asingele mini asiphume ebusuku awujuluka indoda la awunqama ukumbhede bayekelele sobashangesele sibakhiphela amadayimani sodavide shokoladi ngendayimani
Tastier recipe around the African music mix on VOA.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
up, cause you ain't nobody alive. Sizzling when you're smiling, cheerful, oh my darling. Cost though, why now? You know, boss though. Make it up yourself, cause you own nobody alive. Happiness though, they cost though. Why now? You know, boss though. Just your me. Dance and boogie daddy. Do the woogie mommy.
And now, another song reflecting the views of the African Music Mix on The Voice of America.
Nimechacha mini mekosa chapa Jota nipenda Au niyota nipunda
Hawapigi tena track redioni Hata kwenye TV haunioni Na jina haliendi chini Najua unachangaa hata misweji kwa nini ha, Nyonge nipenda kanisinge kwa star Kwa sababu sio handsome wanasema unge kata ha, Mini msanii na ndio maisha na yoishi Sometimes sina kitu lakini na kuambishi Nikipita manukatu wengine wanaita marashi Sio ya pemba bali ni harufi ya Gucci Kila kitu ni original na ngara kuliko tochi Kwenu mini mbaka ndani sebleni Cheni kubwa shingoni na hereni uku na uku masikioni na nashanga mamako haniti tena muhuni nasikia litoa chozi nilipoingiliwa na gani jonge nipenda ningelostiniwe fukara au ngeniona sidi linasifai kwa biashara mido sugu hautapata bwana bora asikwambie mtu kitu mabitozi na matumi kwa natuona kitu kiwese geji kwa chini dumana vyo chini unastaili kilicho bora ni lazima uwe makini sema nikwite nani au kwini kama dorini niambie utalipenda kani sipo kwa ta na kama siku ntalosi nani kikosa chapa talk to me
now nipenda mini sipo ngara jotanipenda mini kiwa fukara jotanipenda au jotanipunda jotanipenda mini sipo kuwa star siku nimechacha mini mekosa chapa jotanipenda au jotanipunda
Bado nina mashaka kila kunapokucha hawa nilionao kwa siku wataniache wametulia wameficha makucha nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha wananichora kila ninachofanya nikiwa nao pembeni wananisonya si wasichana si wavulana watoto kwa wazee mazee kwa vijana niko na kila siku bega kwa bega hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga kila sentence mwisho ni kuweka ga mfano alikula nasema alikula Hata siku za kazi sisi ulabu Sisi ni ratu, hatupendi tabu Rafiki zangu, kwangu ni ndugu zangu Domana na shana, kila kilicho changu Lakini je, tutakuwa pamoja Siku maiti, nikianguka moja pamoja Mtani hug, au mtani tusi Na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi Je, mtani paishima kama zamani Kipindi hicho mina ngara jukwani Mapomota je, mtakwenda hewani Japo kunisabai, au ndio bye bye
Jotani penda mini sipo ngara Jotani penda mini kiwa fukara Jotanipenda mini sipokuwa star siku nimechacha mini mekosa chapa Jotanipenda au jotanipunda Leo, leo, leo Nataka majibu kwako na ukweli wako Leo, leo, leo Nataka majibu kwako Kweli wako lady Jotanipenda mini sipo ngara Jotanipenda mini kiwa fukara Jotanipenda au jotanipunda Jotanipenda mini sipo kuwa star Siku nimechacha mini mekosa chapa Jotanipenda au jotanipunda
Proof positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
yesterday. You tell me you will leave me. The burning tears begin to fall on my eyes.
Tonight, thinking for you. I didn't close my eyes all night, waiting for you. I didn't sleep in tonight, thinking for you. Yeah, yeah. I didn't close my eyes tonight, waiting for you.
Remember the time we were playing in the sea. You were whispering in my ears all the time I love you.
You were whispering in my ear all the time.
Yesterday, you tell me you believe me. Burning tears began to fall into my eyes.
What is my love with you, baby? Maybe tomorrow my dream come true.
I love you, you are my heart, baby.
I love you.
I love you, you are my soul. Oh no, no, no.
I love you, baby.
I love you, you are my heart, baby. I love you, you are my soul.
I love you,
oh,
baby.
Oh no, no, no. I wasn't sleeping tonight, thinking of. Sleeping tonight, thinking of you.
The African Music Mix. Where the magic never ends on the Voice of America.
On amour, épice, égal, un.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Nambe, mucheni wa winner. wanja uliye mwikulu. Awandu bashiri kumanya wina mukali. Awandu bashiri kumanya wina mukali. Ni papa wanja uliye mwikulu. 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 Nambe mchaliwa wina. Manisubire.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Yeah. There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Johnny, Celebrities. Zunga Kale Chabe, why?
Money won't pussy. What's a yes, I come on get his eye. What's a yonder? You will who's a sea lie. But the heavy sayonda. Who you joining when the pony won't pussy? What's a yes, I come on get his eye. What's a yonder? You will who's a sea lie. But the heavy sayonda.
Johnny, Pamagelo, Sapema, Bangamuche, Sebanji, Salema, Akaona, Miniskate, Nishambo, Futa, Kupuru, Puta, Afuna, Chekututa, Muzangani, Mamena, Naitahila, Enzo Velela, Jonah, Kamyengela, Waliponze, Johnny, Enze, Kujela, Koma, Enze, Kujela, Manjem, Zanga, Hine, Anasila, Kusidila, Tumanga, Zenze, Ohina, Wasi, Yangana, Johnny, Enzo, Mutumfia, Chepe, Chigani, Johina, Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Chikwani saku koni ingana mabwana kwa banga bizi shuwa na wanjito iyei mwecha leta vuto madokta bonse mwe babusiba na manesi bonse mwe babusiba akamba uzasila iwe uzasila bani jeme siji onda uyu chone mwendipo ni wopusai wasa yesa kumo kongelezai uza yonda iwe uzasila bati heve heve sayonda. Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on can get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on can get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on can get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Johnny, Pamagelo, Sapema, Bangamuche, Sebanji, Salema, Akaona, Miniskate, Nishambo, Futa, Kupuru, Puta, Afuna, Chekututa, Muzangani, Mamena, Naitahila, Enzo Velela, Jonah, Kamyengela, Waliponze, Johnny, Enze, Kujela, Koma, Enze, Kujela, Manjem, Zanga, Hine, Anasila, Kusidila, Tumanga, Senze, Ohina, Basi, Yangana, Johnny, Enzo, Mutumfia, Chepe, Chigani, Johina. Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Uyu Johnny when the pony won't pussy. What's a yes, I come on get his eye. What's a yonder? You will use a sea lie. But the heavy is a yonder. Hello, Nicho Change, Lanchi Mambala. Chikwani saku koni ingana mabwana. Kwa panga bizi shuwa na wanjito. Iyei mwecha leta vuto. Madokta bonse mwe babusiba. Na manesi bonse mwe babusiba. Akamba uzasila iwe uzasila. Badi jeme siji onda. Uyu Johnny mwendipo ni wopusai. Wasa yesa kumo kongelezai. Usa yonda iwe uzasila. Badi heve heve sayonda. Uyu Johnny mwendipo ni wopusai. Wasa yesa kumo kongelezai. Usa yonda iwe uzasilai. Bati heve heve sayonda. Uyu Johnny mwendipo ni wopusai. Wasa yesa kumo kongelezai. Usa yonda iwe uzasilai. Bati heve heve sayonda.
Music, commercial free on your favorite radio. VOA Africa.
Le pouvoir d'une femme. Avancer, approcher.